ɓe garke on ɗon kettino habaru sukaɓe matore e studio kala gwaddanta on kettiru mono ko on habaru o Aissa madde demmude Abdoul Mouni foof mo Abdoul
yamni allaka Aissa
nder habaruji ɗi hannani min puɗɗireɗi dow natal politique sukaɓe matore en gue noy non ɗum fayi waɗirde min gaddanai on tarihi rachidel duuɓi makko lasso imma jeego o mowni ɗo nder gallure ñamay gon on waddana ahiɓe balla ko rarata ñaw corona virus en kantire fijoji acco ñawno ɓalle aɗa anni joni suka ummatore gatti hakkilloji mabɓe sanne imma haraka politique hadde ɗo leydi Niger
no waɗi jatti Aissa photoji natoɓe cuɓakiji ɗi ni hannden no tawe dow whatsappuji facebook e ko nanditita natoɓe cuɓakiji ɗi du nin ɗon no tefa himɓe waroɓe waɗannaɓe woteji ɗi annda se kettinoɗen ko Isaka Moussi wi'i dow mabɓe ko Hawa mamma waddi firta e fulfulde
ɗum woɗayi fay seeɗa hollatana rafi amin wawde jukkugol gacceji tawaɗi nder lawol cuɓaki ɗin min mbawta hokkude hen noon fuu laawol naatirde nini nder propaganda wakkati fuu miɗe tawa du nder jinganoɓe sukaaɓe ummatore tawe nder politique on soni min ummatore min kananana andude guinan laabi politique tawi du nde ƴeewama no politique on wontir hannde nder leydi meɗen waana ano sukaaɓe ummatore no ummini naatirde nder mum nini noon iɗum tiiɗi du faamude bawɗe sukaaɓe ummatore nder politique
Aissa aɗa andi ni ko hannden ton agade sini sukaɓe rewɓeɓe enden no dillowo wuroji mum en no jaha jooɗo nder cuuɗi jokolɓe mum en na
non noon bannirawo amma himɓe hewɓe no ɗon gi'a talkaku deno wonno wadda golle ɗe en min kettino ko bannimin waddanimin ani se karim ko ɗum firti ɗengal fulfulde
no ɓe sukaloye nde woyi koye duuɓi sappo e jeegon warde sappo e jeeɗi ko dilleta wuroji saroɓe muɗum hotande jokkolɓe muɗum o suka debbo muuyay anditede momin kawri e mum
hande lebbi an ɗiɗi ni ko gommi wuro hiire am miɗo yiɗimo ga imo firta muradu wala fu ko suuliyam miɗo ɗon waɗa gurnan lobban hana min tan ɗo woni wuro hitiira rewɓe ɗuɓɓe kooti wuro kitiije maɓɓe
ɓitima a haali debbo ɗillana nder ɓaade mu'en ko ɓuri lebbi joni inni ko yiɗa wurtinde haala kan gam sentinde ɓiyiko
ɓiyan lebbi tatini umo wuro hitiira makko min tefi fa min comi min giitaymo duuɓi makko sappo e je umo hi'e nder wuro amma min anda fuu tomin keɓatamo
to souleyman isiak ardiɗo sarusi kawjiɗo renugol sukaɓe mo région on saroɓe hewɓe mburtake nder mbirdi sukaɓe mu'en
hun noon ko laati wona kesum koye joni non woni kasene ɗum ɗuɗa sanne e ley duuɓi cakitiɗɗi enna sukaɓe rewɓe jaaha to jiɗi fuu to ɗum du saroɓe maɓɓe kamɗu jiɗa haalde sago sentinaɓe kamɓe ni won jo en gacci jaati saabu wattataɓe lekkol ɓe jangga to kamɓe sukaɓe rewɓe en mbawi wartirede e himɓe
no
wajibi noon nimɓe fuu gadda ballaga mum gam mosala majj
bannirawo aɗa anni woyi ton wuuro gaya illaden ko dungu nato e sukaɓe ummatore hewɓe no ɗon lota motaji imma motoji gam heɓude humta hajuji mumɓe
noon ni waɗi Aissa lotol motoji ɗe ɗum wallire sukaɓe ummatore de nda heɓa ko humti hajuji mumɓen se kettinoɗen ko fadole Alou Siriani en ko waddi firta e fulfulde
fini allah fuu sukaɓe ummatore ɓe gaya eɓe gaɗa lotol loreji ko machine e ko juuɗe
aywaekiayo lavage
ɗo miɗen loota loore miɗen loota moto miɗen loota du fande borgoji loore keɓenayi min lotirta ɗum moto du hemre miɗen keɓa du ko humti hajuji amin
kuligatinewora
de gonga waddanoɓe min gollal ɓen ni goni ɗuɗoɓe looreji porɗi enda golloɓe ɓen ɗude jippake fuu no panta loota looreji
mumamusowonki
gi'a loore ma laaɓi no woɗiri ko woni no wadda garoɓe to maɓɓe
c'est pour avoir une voiture
loore neɗɗo laaɓa tanni waddi ko miɗen gara ɗum laaɓal gal du wala mo hiɗagal nde neɗɗo no wawi looti loore mum wuuro sey lotanade hoorem min he giiɗe am nde ni goɗɗo waɗi goɗɗum gam nafude himɓe no woɗi
risque
ko hulƴini fuu wala nder majjum wala du fuu ko halka e loore waddade omo waɗa golle makko ɗe ɗu no woɗiri ɓe ƴadaki
abordable
golle ɗe sukaɓe ummatore ɗe ɓe keɓa ko watta ujunere yaade ujunaji ɗiɗi nder ñalawma
aisa do anden leddi Niger ni sukabe ummatore gaddi balla mu en sanne der duro ko hisina himbe rabu nyaw coronavirus saketino den ko Habibu Garba Siryani firta e fulfulde
o laba banduje non enda mo heewa darde sanne de wita kenado kon non Rashida Bizo o suka debbo wadi gollal firtugol ko himbe ko hisinta do nyaw coronavirus para ko yewto sukabe kanyon won ko buri wallutude fa fama do fi nyangu dun do wadi dun e do internet e dereji ko takkete ko holloto noy neddo ren torto e nawa laka endam o mo golla fedde wetende Muria Matassa ko lati no wadda balla mudum do firgo ko sukabe ummatore e do internet dun du kondan do ballaga UNICEF kanko won ko hawji du jandeji ko watte har sukabe ummatore be enda o yeleke du kondan ele bangeje chapande jeddi der gallure nyemende enda gam batte holude himbe no duru ditto heba hisa nyangu do weten coronavirus ayo jango woy kanyum woni ko o buri yaade firtande ko mudum en sabo o beedo sukabe non yoppabe ko mudum en tan
avec les enfants talibé il y a
min gadani tukalo a hibe tuume far avion so nje min cendo noy koy gonkoy no dari to hite darnata loreji he gonkoy do labi no hilo he gonkoy no garbino do labi min muyana min gada ko dudi dai ni hebaki gam min gala bawde
mankon de moyen
le banger aeroport do en gallu nyeme ko ye kanko Rashida faama golle makko no ngardino wodi sabo tawi talibabe hewbe be kettine ko haali kambe modibbo mabbe fu kambe be mijanno no wodi no be burtoro e nyangu enda na ko famine be modibbo ma alfa jibo boto
watu hala Rashida gaka
fadde Rashida no wara wiama der suratul bakara no wodi lebal ko isinta nimbe nyaw coronavirus o minati e bindi modibbe hokkude ayibe e nimbe wuro njara den non Rashida wari dari do famti de kam hiside ngu nyaw wallahi du ngarki makko ki teddi amin sanne miden njetta Rashida
irugo Rashida fondo koy
horejo dental pelle jingonoje hakkeji suka konid holli wiide golle makko de de ngeñi de bo Musa Siddi horejo konid
c'est un bel exemple
golla non nyamintiningal e wadande sukabe ummatore tindi minji Rashida no hawra gam wallude sukabe ummatore be ngala bawde
la jeunesse assez vulnérable
Rashida Bizo o wi on se himbe fu ummeke darke fu no baawi ngadde kullan tareje e der leydi enda nafoj
joni kuma semi nata der fijo cionnul balli
aisa der fijoji cionnul balli ni har latul balni sebi en kudum fudiri no wodiri to Jean Michel Cavalli e kintino fedda mena Niger o gande en dadi ni der lewru octobre tan du bujina didi laso jalande didi leydi Niger hebi do internet FIFA du fa handen Jean Michel Cavalli o du wi ko dum holla ko latobe balfa mabbe gala handen
der chuba ki FIFA wadi ga anninde himbe pelle jahoje tefol kupu on leydi Niger hebay sa asubede hana kayirtan no fa imma leydi Burkina Faso imma Djibouti Jean Michel Cavalli e kintino mena wi'i ko latol bal chaka leydi Niger imma leydi Algérie ko wadoyte non nannitay imma teful kup mubbe do men kantani o habaruji amen ko suka ummator metti kettinaki on kettini men do ngi dettinako habaruji on do la RT 32 imma je segge cire ko do dion kiyare